Haraka makawa mishi mishi sina go on. Harakati lazima mtu mzima na kilbitonika. Ipo bro home pick up kwa my cheese one. Mission to success killer hood killer place gold fast na keep trusting. I'm coming through hip hop ni everlasting. We run street killer corner top ranking. Kwa hisi biti makamusi attacking. Overloaded fast na tema pass to pass siko wasi. Chine juwa makamusi ni lazima kuna pusi. Napanda ngasi hip hop wasi wasi. So we just fear we disahau nduta pote njia. Na wajia kitemi mapapiloni hawapenyi. Gensa rapa mabishoha wanusemi. Na chana semi na funika na tasemi. Hii ni hip hop yani straight to the top. Lyrically top no one can stop. Madonna keep hop isuka non-stop. Hardcore movement wase wa ghetto full yani fio. Since day one paka leo bado tupo. Kukomana life na kufest changamoto. Sisi ni wale wase wa ghetto. Hapa tulipo hatuna mchecheto. Since day one paka leo bado tupo. Kukomana life na kufest changamoto. Sisi ni wale wase wa ghetto. Hapa tulipo hatuna mchecheto. Hatuzembei sana kuyapanga maisha. Sisi kama vijana twajua tunahitajika. Nafasi yetu ni kubwa kulijenga taifa. No time to waste hapa tunamaanisha. Sisi ni wale wase wa ghetto. Na hustle everyday kuzikabili changamoto. Wafap we tunafukuza masheto. Never abuse the hub we can crash wa mento. When I say think deep ina mana panua fikra. Ole waku ni bimu kutani mimi mtaifa vina. Kwanza shima ntakunyima ndo yue adabu sina. Tupo baba sao tunawabeba kibosi. Katukati yao tunapita hatu jok mafala msituone simpo. Hapa niko tukabisa. Sema nyumbani kwa hip hop ila tupendi sifu. Real tunawapa tukimaanisha. Since day one paka leo bado tupo. Kukomana life na kufest changamoto. Sisi ni wale wase wa ghetto. Hapa tulipo hatuna mchecheto. Since day one paka leo bado tupo. Kukomana life na kufest changamoto. Sisi ni wale wase wa ghetto. Hapa tulipo hatuna mchecheto.
Still making history. Still breaking beats on booth. With hard speech every time we speak to bullet to my style snitch. Also fighting with wrong niggas on the dry pitch. This is how we roll like outlaws niggas. Generating hip hop worldwide. Like store of Jesus. We making haters worries. After bullying tickets with my homies. Streaming live on the showbiz. The ghetto OGs we still alive on game. We still raising fire on streets. We burn them down. We breaking history. This is our victory. So check it out. We don't make jokes with fools. We hear them up. This fast is hot. Running your heart, stealing your soul. Get the test of old school rap. Poisonous, dangerous, a scorpion tail. Infectious ammunition, hardcore. Hip hop trail, every mission will never fail.
Since day one, paka leo bado tupo. Kukomana life na kufest changamoto. Sisi ni wale, wase wa ghetto. Hapa tulipo, hatuna mchecheto. Since day one, paka leo bado tupo. Kukomana life na kufest changamoto. Sisi ni wale, wase wa ghetto. Hapa tulipo, hatuna mchecheto. Hip hop haina mipaka la masaa. Kushika roza watu, anasiasa na fisa. Pesa ni agava, huku beef tunanja. Hii ndiyo skill, kuspeech quality. Plan is to put our project on a fast track. Talent kibao, hakuna support. No matter, master na master. Pa bullshit, hatujoni Illuminati. Kupanda hizo chati, kata waungani. Katufali na simiti, na wanokout. Kwa concrete beat, hakuna revolution. Na fuck up, paka mlangoni. Maskini na vita, nitangu zama na wengi. Wakibaki, maskwata na yatima. Na rapo, utizavu. Buy the poor to sell the rich.
Since day one paka leo bado tupo. Kukomana life na kufest changamoto. Sisi ni wale wase wa ghetto. Hapa tulipo hatuna mchecheto. Since day one paka leo bado tupo. Kukomana life na kufest changamoto. Sisi ni wale wase wa ghetto. Hapa tulipo hatuna mchecheto.
You know what? The ghetto riders taking over the town. Haha. Is that it simple? Na bani star MC Rider Reza Vina. Tunawanyosha wase wa ghetto.